shake on me do no.
Who am shape? Who am chula? Who am susa? Una kaga vipi? Who am body? Ndani ya kijola? Who susa? Una kaga vipi? Basi upeleke kushoto, rudisha kulia, ule tena kati, peleka na nyuma tena. Upeleke kushoto, rudisha kulia, ule tena kati, peleka na nyuma tena. Basi tuoneshe, litingishe, usirifiche, nichezeshe. Basi tuoneshe, litingishe, usirifiche, nichezeshe. Hiyo misiwa kibusti masalafu na kwaga vipi? Basi peleke kushoto, rudisha kulia, ile tena kati, ipeleke na mbele tena. Oya ipeleke kushoto, rudisha kulia, ile tena kati, ipeleke na mbele tena. Tunywe pombe hata kama unadaiwa kodi. Mama usiogope kujikubali hata kama una mabaka. We fulai tu usinune hata kama unalala chini. Bisikari usiogope kujiposti hata kama ujaweka fita. Pacheko mabiti, mabiti mabiti, mabiti anatoa iti. Noma yo! Nakubali sana mitoto mwana mbaya. Mitoto achalambe Manchester. Mitoto bungo telinari. Weche itambi babake na maila. Washa! Watoto vikindu chafu zangu, Morogoro wauni wangu. Watoto watandale do wanangu. Kacheko shika, 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 shika.
Future, 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 future.